tali mwavu agenda agenda mwakabaka bwakatonda kubanga buli muzo mubi guli ku mwavu abavu balogo abavu tebagaliza omwavu omuwala bwalaba muwala munenga inaka moto kanti abo ba malaya omwavu omusajja bwalaba obiwenga ine moto kanti abo babbi okitegera doze so mukole mubere mona akati ye program entuga program ene entuga twagitandika kwogera mu bya politics no eri pure le social eri economical mukole